mukundwa muvandimwe ndanezerewe cyane kubw'iyi message ngiye kuganira nawe ivuga ngo imbaraga zitangaje zo kuvana ubutunzi mu isi itagaragara kuvana ubutunzi bubaho mu isi itagaragara noneho ni gute umuntu afata ubwo butunzi buba mu isi itagaragara ukabuzana mu isi igaragara nibyo tugiye kuganira iyi message nsanzwe nyigisha mu bantu nigisha national transformation ibintu byo guhindura amahanga tuganira ijambo rivuga ngo ese ni gute abana b'Imana ari abakene turaza guhagara mu ijambo nyamukuru Abefeso 1:3 Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru haleluya amen iri jambo riratangaje cyane avuze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ngo ishimwe kuti kwe gushimwa kubera ko ngo yaduhaye muri Kristo imigisha yose Imana iduhereye muri Kristo ngo ariko iyo migisha ni imigisha y'umwuka kandi ni imigisha yo mu ijuru n'ikibazo niki rero niba iyo migisha tuyifite Imana iduhaye kuki bitagaragara ko dufite imigisha abana b'Imana ni kenshi ubona abantu b'abakristo rwose bakenye none imigisha ufite irihe iryo jambo uribwiye nk'umuntu w'umukire yavuga ngo umuntu yasaze nk'ahari ijambo mbese ari ikintu hari ikibazo rifite ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ngo ishimwe ngo kuko yaduhereye muri Kristo imigisha ngo yose y'umwuka yo mu ijuru iyo migisha irihe ko ntayo mbona umuntu avugisha ukuri iyo migisha ntayo tubona ese iri jambo rirabesha ikibazo ni iki ariko isomo ubwaryo ndavuze ngo ryitwa ngo the amazing power of conversion imbaraga zitangaje imbaraga zihuje ziba mu guhindura conversion tuvuge ni nk'iyo amazi uyatwitse cyane ahinduka umwuka cyangwa se umwuka ukonjesha ugahinduka amazi amazi uyakonjesha ikaba barafu wayikonjesha ikaba neje conversion iryo jambo muryumve muri ubwo buryo ariko mujyanye n'iri somo mu by'ukuri bigiye kuva ngo kuvana ubutunzi mu isi itagaragara kuvana ubutunzi bubaho mu isi itagaragara noneho ni gute umuntu afata ubwo butunzi buba mu isi itagaragara ukabuzana mu isi igaragara nibyo tugiye kuganira impamvu ya mbere tugiye kuganira ijambo ni uko turi mu bihe Imana igiye kuvana abana bayo mu bukene Imana igiye kuduha ubutunzi bwinshi cyane ubutunzi bugiye kuva mu bantu batazi Imana ubuze mu bantu bazi Imana abana b'Imana nubwo ariyo gahunda Imana ifite birasaba nyine ko umuntu amenya ni gute ubutunzi bwacu buri he iyo banki bubitsemo ni iyihe ni kuye konte kugira ngo mbese umuntu ajye kubikuza kuri ya jambo ryavuze ngo Imana ngo ishimwe ngo kuko yaduhaye imigisha yose muri Kristo ariko ngo iri ahantu mu ijuru kandi niyo mu mwuka donc banki yacu iri mu ijuru kandi mu mwuka ariko irahari so iyo migisha yo tugukwiye kumenya ni gute ugenda ukayivana aho ngaho ibitse ukayizana ahantu hagaragara abandi bantu bakayibona nibyo tugiye kuganira muri kano kanya imigani 13:22 avuga ngo umuntu mwiza ngo asiga umwandu uzagera no kubuzukuru be ngo kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutse nibyo nari mvuze bari abantu b'abanyabyaha b'abakiranirwa ntibizajye bigutera ubwoba cyangwa se ishyari ubona barimo bakora cyane bagwiza kuko ubutunzi bw'abijambo bavuze ngo bubikiwe abakiranutse wowe urwaye no gukiranuka gusa ubundi buriya butunzi bwagwiza uzaza kwisanga usange bwakugezeho ariko igice cya mbere cy'umugari cyavuga ngo umuntu mwiza ngo asiga umwandu uzajya no kuwuzukuru be ni ukuvuga umuntu mwiza agira ubutunzi bwinshi cyane kandi yarangiza akazaburaga n'abuzukuru be ese ufite ubutunzi bwinshi cyane uzaraga n'abuzukuru birashoboka ariko atari ko bimeze ariko tugiye kuganira ni gute waba umuntu umukire ni gute wagira ubutunzi kuko niba uri umwana w'Imana nta mpamvu n'imwe ufite kugira ngo utari umutunzi kuko data Imana ni umutunzi kandi papa ni mwiza ntabwo wavuga ngo ubutunzi yaba bukwimye kandi ni kuko ari mwiza iteka ntabwo ngo ni umukene kuko arakize ni ukuvuga rero ubutunzi bwe bugomba nawe kukugeraho. Ese bwa kugeraho gute? Nibyo ngira ngo tuganire muri iri jambo. Ikintu cya mbere ngira ngo tuganire nuko hari amasoko abiri y'ubutunzi. Ubutunzi buva ahantu habiri. Ubutunzi bumwe buturuka kuri Satani, ubundi bugaturuka ku Mana. Muri Matayo igice cya kane cyangwa se Luka igice cya kane batubwira ukuntu Yesu amaze kubatizwa na Yohani Batista umwuka wera yamujyanye mu butayu kugira ngo ajye kugeragezwa na Satani. Iyo urebye rero ibigeragezo Satani yamugerageje byose bijyanye n'ubutunzi. Ikigeragezo cya mbere yaramaje ngo niba uri umwana w'Imana ngo fata iri buye urivanemo umugati. Umugati bijyanye n'imibereho. Satani amweretse uburyo yabona umugati. Fata ibuye urivanemo umugati. Urukumva ni ubwoko bwo umugati ni ubutunzi. Abantu bakorana na Satani, Satani agenda abigisha ukuntu bafata amabuye bakayavanamo imigati. Iyo donko ni isoko y'ubutunzi, ariko ubutunzi buturutse kuri Satani. Ariko Yesu we ntabwo yabyemeye. Yaramubwiye ngo umuntu ngo ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. So mu yandi magambo ni nkaho Yesu avuze ngo njyewe ubutunzi nemerewe gutunga ni ubutunze mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari utunze mu mabuye. Kuko kuvana umugati mu mabuye ni ukwica itegeko rivuga ngo udakora ntakarye. Umuntu atungwa n'ibintu byavuye mu cyuya cy'amaboko ye. Nuko rero niba ufashe ibuye ukarivana nk'umugati, urikumva ni nkaho wafashe ruswa, ni nkaho waciye inzira itakwiriye itari yo kugira ngo ugere ku butunzi. Hari abantu bagera ku butunzi baciye inzira ya Satani bakabugeraho, ariko hari n'abagera ku butunzi baciye inzira y'Imana. Yesu rero yavuze ngo njyewe ntabwo nzafata ubutunzi bututse mu mabuye, ahubwo ndaturuka ku butunzi bututse mu ijambo ry'Imana. Tucyari ikigeragezo cya mbere. Icya kabiri na none, Satani yaramubwiye ngo buriya bwami bwose ubona ngo ni ubwanjye, ngo kandi buha uwo nshatse. Buriya butunzi bwose ubona, biriya bintu byose bishashagirana, iriya zahabu, ariya mazu meza, biriya bintu byose byiza ubona, ni ibyanjye kandi nabwo uwo nshatse. None fukamira ndabiguhereza. Yesu nabwo na none amubwira ngo genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera yonyine. Hari abantu babona ubutunzi kubera ko bakoreye Satani, ariko hano ijambo yavuze ngo ukorere Imana yonyine. Imana ariyo data, ni umutunzi kandi afite imirimo myinshi, ntabwo umuntu umukegeza abura imirimo. Uvuga rero ubutunzi wabona kubera ko wakoreye Imana bwo buremewe, ariko ubutunzi wabona kubera ko wapfukamiye Satani urikumva ko ubutunzi ntabwo bwemewe. Muri Matayo 6:33 havuga ngo ahubwo ngo ubanze ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose uzabyongerwa. So donc umuntu yabonye ubutunzi bututse ku Mana bisaba ko abanza gushaka ubwami bw'Imana, akabanza gushaka gukiranuka. Noneho yagwiza gukiranuka akaba yaragwijije ubwami bw'Imana, nibwo ubutunzi bumukurikira. Ariko Satani we yavuze ngo fukamira biriya byose ubone ndabiguhereza. So kumva amasoko y'ubutunzi aratandukanye. Igihezo cya gatatu Satani yahaye Yesu ngo yamujyanye hejuru y'urusengero ngo noneho aramubwira ngo simbuka, ngo ni umwana w'Imana ngo ujugunye hasi, ngo handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yayo ngo udakubita ibirenge byawe ku ibuye. Hariya naho urikumva ibi ngibi bijyanye na poromosiyo. Hari igihe umuntu ushobora gusanga umuntu akomeye nawe ukifuza kumera nkawe, ariko utazi urugendo byamusabye kugira ngo agere harya. Kwifuza no gukomera ariko utatanze ikiguzi nicyo kigeragezo Satana amugeragereje hano. Kuko Yesu amubwira ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe, were kungerageza ndi Imana yawe, were kungerageza. Ntuzashaka kugera ku bintu ariko utavunike utakoreye. Burya Satana aba yifuza yuko umuntu acinza yosamo, ariko Imana yo ishaka yuko umuntu anyura inzira Imana yamushyiriyeho kugira ngo umuntu abashe kugera ku butunzi. Turebye rero no mu mateka hari abantu tuzi bagiye bakira kandi ubutunzi bahawe n'Imana. Reka tuvuge abantu babiri gusa. Umuntu witwa Salomo yagize amahirwe kugira ngo Imana imugendere ari mu nzozi, noneho iramaze iti ese Salomo nsaba icyo uransaba cyose ndakiguha. Ko Salomo rero yari yabaye umwami kandi ari umwana mutoya, none abwiye ati Imana ati njyewe ndasaba ngo umpe ubwenge, umpe kumenya guca imanza zitabera. Asabye gutyo Imana irishima cyane, iranezerwa, iravuga ngo kuko ibyo ari byo biri mu mutima wawe, kuko unsabye ubwenge ntiwisabire ubutunzi umvise ntiwisabira utunzi cyangwa ibintu cyangwa icyubahiro cyangwa ngo abakwanga bapfe cyangwa kurama, ahubwo ukaba wisabiye ubwenge n'ubuhanga ngo umenye gucira abantu banjye imanza abo nakwimikiye. Ubwenge n'ubuhanga urabihawe, kandi nzaguha n'ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo mu bakubanjije, kandi n'uwoza gukurikira ntawe uzagira ibihwanye n'ibyawe. Imana yavuga ngo iyo basabye amafaranga byari kuba ari ikibazo, ariko barakunsabye ubwenge, ndaguha ubwenge, ndaguha ubutunzi, ndaguha n'icyubahiro. Ukumva ko Imana itanga ubutunzi kandi ikabutanga umuntu atavunitse cyane. Uyu nguyu nuko ibintu bishyize mu buryo, habanje ubwenge, hakurikiraho ubutunzi, hakurikiraho icyubahiro. Nawe uramutse iyo nzira utunzi wabona, ariko abantu bakunda gushaka amafaranga kubw'injira yose amaze kuri Satani yabivuze, yari yabibwiye Yesu, none ugasanga niyo wabonye nta kamaro bimugiriye. Undi muntu wakize cyane twavuga ni Yosefu, uyu mwene Yakobo wabaye umuntu ukomeye mu Misiri, mu Giputa. Uyu nawe rero uzi yuko ari mu Misiri prime minister mu gihe cy'inzara ikomeye cyane, habaye amapfa, ariko amapfa aza hari hashize umwe w'imyaka 7. Noneho rero aza gutanga ubwenge bwatumye abanyegiputa bose bamusanga, abaka amafaranga yose baba batunze arayatwa arayabaka, abaka amatungo yose bafite, abaka imirimo yose baba batunze, nawe ubwabo arabazana bazana kwa Farao abagira bacakara. Mbese muri icyo gihe usanga ubutunzi bwose bwo mu Giputa bwari mu maboko ya Yosefu. Ese we yabigenje gute? Biri muri mitabo cy'intangiriro igice cya 41 kuva kuri 37 kugeza kuri 41. Aravuga ngo inama yari atanze y'ukuntu bazahunika noneho mu myaka 7 y'uburumbuke, noneho ari gusaranganya ibiryo mu gihe cy'inzara, atanga inama y'ukuntu bizagenda. Noneho iyo nama inezeza Farao n'abagaragu be bose. Farao abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Ngo Farao abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farao abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Urikumva ko Yosefu yabaye umuntu ukize cyane mu gihugu cya Egiputa cya Farao. Ariko ntiwibagirwe yuko ibi bibaye avuye muri prison. Yaravuye muri prison directement, kandi ajya muri prison nanone yari umucakara kwa Potifari. Mbese yabaho ubuzima bugoye. Kumva rero yuko nubwo byagaragaraga ko nta atarimo ari gukora amafaranga, ariko kubera ko yarimo agwiza ubwenge bw'Imana, yarimo agwiza ubuhanga, yarimo agwiza ubumenyi, igihe bamukeneye yari yiteguye ku buryo ahesha afata ubutunzi bw'igihugu cyose, bitewe n'uko nawe yabanje kugira ubwenge, none ubwo ubwenge yabwo buba mu butunzi burangije buvamo n'icyubahiro. Ni ukuvuga rero niba ushaka kugera ku butunzi nyabwo, iyi niyo orodire, nta yindi nzira bica. Habanza ubwenge, hagakurikiraho ubutunzi n'icyubahiro, niko muri gahunda y'Imana bipanze. Impamvu ya nyuma ngira ngo tuganire ituma abantu b'Imana batagira ubutunzi nk'ubwo bakagombye gutunga bitewe n'uko ise ari umukire, ni ibintu bijyanye no kuba umukiranutsi, kuba umwizerwa, kuba umwiringirwa. Muri Luka 16:16 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12 aravuga ngo, ukiranuka ku cyoroheje cyane abakiranutse no ku gikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane aba akiraniwe no ku gikomeye. Niba mutarakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi aribwo amafaranga, ninde uzaba bitsa ubutunzi bw'ukuri? Hano biragaragara ko amafaranga atari ubutunzi, ko ari ubutunzi bubi, ntabwo ari ubutunzi bwiza bw'ukuri. Ngo ninde uzaba bitsa, ninde uzaba bizera akabitsa ubutunzi bw'ukuri? Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ese ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Kumva urimo mbere yo kugira ngo ugire business yawe uyitegekeho, wagombye kumwizerwa muri business y'abandi bagushinze kugira ngo ubashe kwicunga. So ni ukuvuga rero abana b'Imana, Imana ishima yuko iyo ugitangira iguha ubutunzi bukeya buringaniye, ndetse burimo n'ubukene. Imana irimo ikugerageza kugira ngo urebe niba uri umwizerwa mu tuntu dukeya. Iyo ugaragaje rero yuko uri umwizerwa, Imana irakongerera. Ariko iyo ugaragaye yuko utari umwizerwa, bya bindi byinshi byari biguteganyijwe ntabyo ubona, kuko Imana kugira ngo iguhombe yahitamo yuko ubu mukene kuko ubutunzi budafite ubwenge budafite imico myiza bidafite gukiranuka bwangiza umuntu. Umuntu tuvuge ashobora kuba ari umukene akafite umugore umwe, yagira miliyoni nyinshi ugasanga atunze abagore benshi akagenda kandi yenda abateramo nk'indwara. Umuntu yaba ari umukene ugasanga ari umuntu mwiza ariko yamara gukira akaba umunyarugomo. Si ukumva ibyo byose rero ni Imana irabireba mbere y'uko ikwemera kuba waba umuntu ukize ku muntu uteye imbere. Ndanyuze rero kuri iyi ngingo, ndagira ngo nkubwire ko difference itandukana hagati y'ubutunzi buturuka ku Mana n'ubutunzi buturuka kwa Satani ni iyi ngiyi. Iyo umuntu uvuge afite business ikomoka ku Mana, akoresha business kugira ngo akize abandi. Tuvuge nyine nk'ubwo bwenge abafite agenda bwigisha abandi ntakire wenyine, ahubwo abantu bose ahuye nabo akababera umugisha akabakiza. Business ituruka ku Mana, abayirimo bose barakira. Umuntu aje kuza ari umukozi ariko akazarangira nawe afite business kandi yarakize. Ariko muri business mu butunzi bwatanzwe na Satani, uri kuzireba zombi ushobora kutabona itandukaniro. Icyo nyine business agamije nicyo kigaragaza aho ubutunzi bwaturutse. Abafite ubutunzi bwaturutse kwa Satani bo barakira, ariko ababakorera bagakena. Bagambiye kugira ngo umuntu bakorera agire udufaranga duke dushoboka abe umukene we agakira. Ariko iyo business turuka ku Mana, umuntu arakira agakiza n'abo bakorana n'abakozi be, noneho ugasanga bose barakize. Niho bitandukana, kuko iyo umuntu afite business arakonesa ko abantu bose akorana nabo n'abana b'Imana kimwe nabo, akumva ari uko hariya habereye kugira ngo bose bakire. Nkako Yesu aza, intumwa ze yazihaye ubwenge, yazigisha ubwenge bwe aza n'imbaraga ze kugira ngo bamere nkawe. Ariko abakora Satani usanga azamura umwe akabikinagaza abandi akabategekesha igitugu. Uko ngo iryo niryo tandukaniro hagati y'izo business zombi. Noneho rero mu kanya twasomye ijambo ngo ninde uzabaha ubutunzi bw'ukuri ni mutabizerwa, biratuma mvuga ubutunzi buratandukanye kandi burarutanwa. Hari iyerashi mu butunzi bw'Imana. Ibyo ngibyo twabivana muri rya sengesho Yesu yigishije intumwa bajye basenga. Abantu baje bati ese watwigisha gusenga nk'uko Yohana Batisa yigishije intumwa ze. Yesu ababwira ngo nimujye mujya gusenga, mujye mugira muti cyangwa musenga muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru, uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ayo ni amagambo yo mu Matayo 6 kuva ku 9 kugeza ku 11. Ubwo nibwo ari isengesho, ariko Yesu agaragaje yuko hari ibintu bifite agaciro imbere y'Imana gusumba ibindi. Icyambere avuze ngo mujye vuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Imana niwe mutunzi wa mbere, nibwo uramutse utunze Imana, ubwiza bwawe bukaba ubutunzi bwawe, ubukize kuruta ubundi bukire bwose wagira. None haravuga ngo none icya kabiri, ubwami bwawe buze. Ubwami bw'Imana bijyanye n'amahame agendanye n'ubwami bw'Imana, cyangwa se amabanga y'ubwami. Hari Yesu yavuze ngo umuntu atugwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ritutse mu kanwa k'Imana. Iryo jambo niryo ririmo amahame y'ubwami bw'Imana, harimo ubutunzi bwinshi, harimo amabanga menshi. So ni ukuvuga rero bijyanye kandi na rya jambo rivuga ngo shaka ubwami bw'Imana mbere na mbere no gukiranuka kwayo. Ni ukuvuga mu ijambo ubwami bw'Imana harimo ubutunzi bw'indengakamere. Noneho icya gatatu, uduhe twebwe abana b'Imana, uduhe umugati wacu w'uyu munsi, uduhe none ibyo kurya byacu, uduhe twebwe abana b'Imana. Abantu ubwabo nabo ni ubutunzi. Iyo Imana ikwishimiye iguha abantu, ikaguha influence hejuru y'abantu. Iyo umuntu afite abantu benshi akaba afite influence hejuru y'abantu benshi, aba afite ubutunzi. Nubwo yaba adafite amafaranga, ariko abo bantu aba afite n'ubutunzi. Abaruse ni bafite imvugo ivuga ngo aho kugira amadolari ijana wagira inshuti ijana. Ibaze nk'ubu hari ugiye gukoresha nk'ubukwe ukaba ufite inshuti igihumbi, buri wese akagutwerera amadolari ijana, ukumva ko ubukwe wabukora. Ariko amafaranga hariya ashobora gushaka ko ufite inshuti, ufite ibintu byinshi. Ubutunzi bwa gatatu donko ni abantu. Ubutunzi bwa kane ni umurimo. Ngo uduhe umugati wacu uyu munsi, umugati uva mu murimo nk'uko twabivuze mu kanya: gukora inganda, ubutaka, ikirere, amazi. Ibyo byose ni ubutunzi buri muri iyo kategori y'aho ngaho. noneho ubutunzi bwa nyuma ni amafaranga ubwayo. Amafaranga wayo twaganiye tuvuga ngo ni ubutunzi bubi, Bibiliya ivuga ko ari ubutunzi bubi. Mammon ni amafaranga ategekwa na Satani, agira umwuka witwa mamoni, ni umwuka ukorana n'amafaranga. So amafaranga rero ni bwo butunzi bubi. Akenshi hari n'irya areba bari ibintu baprintinze, ariko tuvuge nk'umuntu ufite iduka ribyara amafaranga buri kwezi, urikumva ko afite ubutunzi busumba amafaranga ubwayo. Cyangwa se umuntu ufite apartoma abantu bakodesha, urikumva izana amafaranga buri kwezi. Cyangwa se umuntu ufite nka taxi izana abantu, urikumva ko afite ikintu kimuzanira amafaranga. Icyo kizana amafaranga kiri mu rwego rusumba amafaranga ubwayo. None iyo ufite abantu nk'uko nabivuze ni urwego rw'ubutunzi bwa gatatu. Iyo ufite amabanga y'ubwami ni urwego rw'ubutunzi rwa kane. Urwego rw'ubutunzi rwa gatanu niyo Imana ari inshuti yawe, nka kuriya Yozefu barazo ngo isara undi muntu ufite umwuka w'Imana nk'uyu nguyu, bityo igihugu cyose barakimuha kubera ko yari afite ubutunzi buri mu rwego rw'ubumana. Ni ukuvuga rero aba umuntu ushobora kumureba ugasanga nta mafaranga afite ku mufuka, ariko ubucuti afitanye n'Imana bukaba mu rwego rutuma igihe cyose uyakiza n'igihugu cyose. Nka buriya nyine ndabivuze mu kanya, wasanze Yozefu ari muri prison yumvaga ari umukene, yenda azavamo nk'ejo, ariko avuye mu munsi w'ejo yahise aba prime minister, igihugu cyose barakimuhereza. Kuba umuntu afite Imana rero nibwo butunzi busumba ibindi byose. Kugira amahame y'ubwami bukurikiyeho kugira abantu, bikurikiyeho kugira inganda, bikurikiyeho noneho urwego rwa nyuma rw'ubutunzi niyo mafaranga nyine. So noneho rero ubutunzi bw'abana b'Imana bubahe kandi bungana iki? Iyo hari ijambo hari ahantu hatatu ngiye kuvuga hari ubutunzi bw'abana b'Imana kandi urasanga nyine aho nawe ufite. Bagalatiya 3:14 haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo umugisha wa Aburahamu uzagere ku banyamahanga bawejejwe na Yesu Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Hano muri jambo haravuga ngo impamvu Yesu yapfuye ni ukugira ngo tuzagere umugisha wa Aburahamu. Umugisha wa Aburahamu ni bwo butunzi. Umugisha wa Aburahamu irimo kugira izina rikomeye, kakuri aba Martin Luther King bakomeye, abantu nka Daniyeli, ba Mose. Kugira izina rikomeye ni kimwe mu butunzi bubaho bw'indengakamere umuntu ashaka kugira izina ryiza. Icya kabiri ni ukugira ishanga rikomeye. Navuze mu kanya ngo kugira abantu benshi. Ubutunzi bw'abantu, iyo umuntu afite abana benshi, iyo igihugu gifite abantu benshi, ubwo ni ubutunzi bwo mu rwego rwa kabiri. So umugisha w'Aburahamu rero icya kabiri kiburimo ni abantu benshi, ni urubyaro rungana n'inyenyeri zo mu kirere n'umucanga wo ku nyanja, kandi urubyaro rufite amarembo y'abanzi babo. Noneho icya gatatu cy'umugisha w'Aburahamu ni ukuba umugisha ahantu hose ugeze, ukaba umugisha, Imana ikagukira igisubizo, umuntu wese wasenze yahura nawe akaba isengesho rigasubizwa. Ibyo ngo Kristo yaducunguye kugira ngo ibyo ngibyo bizatubeho. Ibi bintu rero iyo umuntu abyumvise akabisobanukirwa, hari ibintu akora bituma nyine agira izina rikomeye, hari ibintu ukora bituma ugira influence ku bantu benshi, hari n'ibindi bintu bituma uba umugisha. Iyo ntacyo ubikozeho nta gikoreka, ariko iyo ubikoze usanga yuko ubutunzi bw'Imana buraza iwawe mu rugo. Irindi jambo rivuye mu butunzi bw'Imana twavuga ni Abakorinto ba mbere 2:6-9, haravuga ngo icyo kora ubwenge tuvuga mu batunganyijwe rwose, ariko ubu bwenge si nk'ubw'iki gihe, cyangwa se ubwo abatware b'iki gihe bashiraho. Abatware b'iki gihe barashira, ubwenge rero turimo tuvuga si ubwabo ngabo. Mu cyongereza havuga ngo we do however speak of wisdom among the mature but not the wisdom of this age. Ntabwo ari ubwenge bw'iki gihe, nta nubwo ari ubwenge of the rule of this age, nta nubwo ari ubwenge bw'abatware abayobozi bo muri iki gihe ngo who are coming to nothing, bashiraho ubwenge bwabo ntaho bugiye. Ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru, ibi nabyise ngo hidden wisdom, ubwenge buhishe, ngo ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ubwenge bw'Imana apana ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ngo ari bwo bwenge bwahishwe. Ngo Imana ngo yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buzaduheshe icyubahiro. Ngo matware b'iki gihe ubwo bwenge nta n'umwe wawumenye, kuko iyo wawumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho bitigeze kureba ubwenge Imana yatubekiye ubwenge Imana bica bayikunda tunze mu yandi magambo ngo nubwo ijisho itigeze kureba nubwo ugutwi kutigeze kumva n'ubwenge n'ubutunzi butigeze kwinjira mu mitima y'umuntu ngo ibyo byose ngo Imana yabyiteguriye abayikunda ngo kuba uri mukunda Imana kukunda Imana wahisemo gukunda Imana hari ubutunzi bw'indengakamere ubutunzi ngo amaso atigeze abona amatwi atumvise imitima y'abantu itigeze imagination y'abantu itabasha kwimagina ngo ubutunzi ni bw'Imana yakubikiye kubera yuko ukunda Imana ubwo butunzi nibwo ngiye kubabwira ese bubahe umuntu awugeraho gute ndahita nkwereka ukuntu ahubwo butunzi buri ku buryo ejo wagenda ukabufata ugahita ubuza ntiwawe mu rugo nzi kubita byemeye ariko uraza kubibona mu kanya ni ubutunzi buhishwe icya gatatu rero ubwo butunzi ni rya jambo nyine twatangiye tuvuga Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe ngo kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. So donc umva ngo imigisha yose ushobora kwitegereza ku imigisha yose ibaho Imana ishyize muri Kristo niko muri rimbya ririmba irangije iduha uwo Kristo. Ahantu hari tena rero nahanga bavuga ngo iyo migisha ni iy'umwuka ngo kandi iba mu ijuru. Ese iyo migisha koko iri hehe? Ese kuki niba dufite iyo migisha kuki abana b'Imana bagaragara nk'aho ari abakene aho barebye hose? Aha rero niho nageraga ngo mbereke imbaraga zitangaje, imbaraga zikomeye, imbaraga zihebuje ziri mu gukonvertisa. Hano ijambo ravuze ngo imigisha yose Imana iduhaye mu mwuka. Donc imigisha iri mu mwuka, mu yandi magambo iri mu isi itagaragara. Icya mbere, icya kabiri ngo iyo migisha iri mu ijuru. Wibuke ko ahandi birivuga ngo natwe ngo Imana dushe muri Kristo ngo twicaye muri mu ijuru muri Kristo iburyo bw'Imana Data. Mu ijuru natwe hari ukuntu hariho turi kandi imigisha ni hehe. Nuko rero iyo migisha igomba kuva mu ijuru, icya mbere, icya kabiri imigisha igomba kuva mu isi itagaragara ikaza mu isi igaragara. Mwabyumvise ni imigisha turayifite. Ariko nkuko Imana ari umwuka n'imigisha itanga iri mu mwuka. Kubera ko Imana itagara n'imigisha itanga ntabwo igaragara. Ni ukuvuga rero ni wowe ufite akazi ko kugira ngo yamigisha uyivane mu isi itagaragara uyizane mu isi igaragara. Nibyo nabise ngo ni imbaraga zo kuhindura. Ni ukuvana imigisha ukayivana mu isi itagaragara ukayizana mu isi igaragara. Utese bigenda gute? Ibi bintu byose ubona bifatika byose byaturutse mu isi itagaragara kandi hari umuntu wagize uruhare kugira ngo abizane mu isi igaragara. Reka mbahe urugero, reka mbahe ingero zoroshye mahita musobanukira. Icya mbere hari movie yitwa Passion of Christ movie. Donc hari movie yitwa ngo Passion ya Kristo. Igeragezwa ibigeragezo bya Kristo. Irya movie imwe bamukubita cyane. Irya movie impamvu ndimo nyikubwira ukabuyize nuko wayibonye. Donc iraboneka, iragaragara umuntu ashobora kugenda akayireba. Ariko kugira ngo ibe muvi abantu bashobora kujya kureba kandi babe banayigura kuri video cyangwa se kuri audio cyangwa kuri DVD mu iduka, nuko hari abantu bafashe umwanya bafata amagambo agize ijya muvi yanditse muri Bibiliya. Hari umuntu wagiye wari ufite impano yo gukina theatre, noneho aragenda ayo magambo arayasoma, amaze kuyasoma ayakoramo umukino, arangirisha abantu wa mukino barawukina, noneho bashobamo amafaranga menshi biba muvi. Noneho muvi itangiye kwerekanwa abantu benshi bajya kuyireba. Umugabo rero wakoze iyo muvi uyu munsi ni umumiliyaridere. Iyo muvi yavuyemo nka miliyoni 800,000 z'amadolari ku bantu bagiye kuyireba. So uwo mugabo rero uyu munsi ntabwo akennye, arakize. Ariko icyamukije ni iki? Ni uko yafashe amagambo yari mu isi itagaragara yo muri Bibiliya, noneho ayakoramo umukino, noneho abantu bashobora kugenda bakareba, noneho bakabitangira amafaranga bintu cyo arakira. Ubwo ni urugero rw'ubutunzi bwaturutse muri Bibiliya, amagambo yanditse umuntu yahinduye ayavana mu isi itagaragara ayazana mu isi igaragara aba umukire. Hari indi muvi abantu benshi dukunda kureba, niyo ngiye gufataho urugero ariko imuvi yose wahisha muri kategori yitwa The Pursuit of Happiness. Ni movie igaragaza ukuntu umuntu ashobora kugera ku bintu bikomeye ariko bice mu buzima bw'ibigeragezo. Iyo muvi rero hari umuntu wabayeho noneho ubuzima bwe baza kubwandika mu gitabo cyagitabo barangije bakivana mu muvi barakina. Iyo muvi rero yarakunzwe cyane noneho akandi abantu bajya kuyireba bagatanga amafaranga. Nanone umuntu wakoze iyo muvi ndetse n'icyo gitabo wacyanditse nabo barakize babaye abaherwe bitewe n'uko iyo muvi yakunzwe cyane. Kuvuga rero amateka y'ubuzima, buri wese afite amateka. Umwe ashobora kuyandika mu gitabo cy'igitabo kikazavamo muvi noneho umuntu agakira biciye mu iyo nzira. Ariko undi amateka ye atayandika mu gitabo mbese akazaba umukene bityo ntazakire bidatewe n'uko atarafite amateka, bitewe n'uko we amateka ye ntabwo yayahinduye ngo yavane mu isi y'ibintu mu isi y'ibitagaragara ngo ayazane mu isi y'ibigaragara bibasha kugurwa. Izi nyigisho ndi kubaganizaho, umuntu aje kugenda akazandika igitabo. Igitabo umuntu akigurisha kigakundwa, yenda miliyoni y'abantu bagura igitabo, buri gitabo nkibona mu idolari nkaba mbaye miliyoneri kubera ko iki ibi bintu ndi kuvuga ni amagambo ntibigaragara, ariko nanditse mu gitabo cyagaragara, umuntu akigurisha kikamukiza. Abaririmbyi kenshi nabo bakunda kugira inspiration nk'ubwo indirimbo ikamuzamo. Ya ndirimbo yajya akayiririmba ku giti cye akiberaho arayimenya ikaba nziza ikajya imunezeza. Ariko hari undi ujya gushaka abacuranzi n'abaririmbyi bakayiririmbira hamwe, none barangiza bakayikoramo disque, bakayikoramo recording, bakayivanamo album, ya album ayigurisha ugasanga irabakirije. Izo ni ingero zifatika z'ibintu umuntu akora akavana ibintu mu isi itagaragara akabiza mu isi igaragara, noneho bikazamuviramo kuba umukire. Ubwo ndanyibivuga rero, ibintu byose tubona ni ibintu byavuye mu isi itagaragara biza mu isi igaragara, kubera ko Imana irema umuntu yamuremye muri image yayo, imurema no muri likeness yayo. Muri likeness Imana ni imbaraga Imana yaduhaye dushobora kurema tukavana ibintu mu mwuka tukabizana mu isi igaragara. Kuko natwe ubwacu twatutse mu isi itagaragara tuza mu isi igaragara, kuko Imana afashe ibumba imaze kuribumba umuntu imuhumekeramo umuntu, noneho wa muntu byabumba riba umuntu. Kuva ko natwe twavuye mu isi itagaragara tuba isi igaragara. Indege, abakoze indege mu by'ukuri n'inyoni babiganye, noneho barema indege ifata abantu ikagenda, ariko adutse mu bitekerezo by'abantu. Ubwato, abakoze ubwato biganye ifi, abakoze computer biganye ubwenge bw'umuntu, brain y'umuntu, imodoka abayikoze biganye farasi. Mbese hari ukuntu ibintu byose ubona byavuye mu isi itagaragara bikaza mu isi igaragara. Hari ijambo rusange ngiye kugira ngo dusome kugira ngo ryereke ukuntu ibintu bikora. Ni ijambo ryo mu migani 24:3-4 ravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka inzu, ngo kandi inzu igakomezwa no kujijuka, noneho ngo kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi by'igikundiro. Mu cyongereza avuga ngo true wisdom a house is built, ubwenge bwubaka inzu mu buryo bw'umwarchitect, ni umuntu wiga gushushanya akimajina inzu noneho yarangiza akayishushanya. So kumva ni ubwenge butuze mu isi itagaragara, mu bitekerezo buza mu isi y'ibigaragara, ayishushanyije ku papuro. Ngo by understanding it's established, noneho gusobanukirwa niko gutuma umuntu afata cya gishushanyo cy'inzu, noneho akajya aba amasoba kubakamo inzu umuntu ari kurebesha amaso igaragara. Noneho by knowledge rooms are filled, tumenye nibwo butuma ya nzu imaze kubakwa na maso, none ashobora kuza umuntu agakora finisaje ibyumba akabitera amarangi hanze bagatera gazo, mbese ugasanga ya nzu none ibaye nziza umuntu abashe kuyayituramo. Twumva hari ibintu bitatu byabaye. Icya mbere, hawe umwarchitecte wayivanye mu bitekerezo arashushanya, hari mu maso wafashe igishushanyo acyubakamo inzu, hari undi waje ukora ibintu bya interior design waje afata ya nzu noneho arayitaka iba nziza. So ukumva hari ubwenge bw'ubwoko butatu: hari ubwenge buvana ibintu mu mwuka bikazana mu buryo bufatika, hari ubwenge bufata bya bindi biri ku papuro bukabyubaka bikaba ikintu kigaragara, noneho harabaza bakabitengeneza bikaba byiza. Ubwo bwenge butatu rero bugaragaza inzira ibintu bicamo kugira ngo bive mu mwuka noneho bize mu isi igaragara. Ibintu byose ubona nk'icupa rimwe amazi. Amazi ni umuntu wagiye yavoma mu ruzi arangirisha mu icupa, noneho ugiye kugura amazi umuha amafaranga akanywa akagubwa neza ariko agakira. Amatara ari mu nzu ni abantu bagiye bagira igitekerezo cyo kubaka cyo kurema mbese urumuri, none umucyo ahantu hose urakwiriye abantu babakiza. Ikaramu ni umuntu wimajinye kugira ngo ibashe kwandika. Urupapuro ruva mu giti, n'igiti umuntu bagenda bakabaza bakagisekura bakavanamo ibintu bakandika. Donc ukumva ibintu byose ubona bifatika byaturutse mu isi itagaragara biza mu isi igaragara, nibyo bigenda bituma abantu bakira. Iyo principe rero abantu iyo bayikurikiye barakira, abatayizi abatajya bayikurikira bo ntabwo bakira nk'uko Imana yabibageneye. Hari principe generale yerekana uko ibyo bintu bikorana, none iri muri Matayo 5 kuva ku mungu wa 14 kugeza mungu wa 16 aravuga ngo muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abantu mu nzu wose. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so mwije. Umva hano muri 5:14 avuga ngo turi umucyo w'isi. 5 avuga ngo ariko uwo mucyo, umucyo ni impano itagaragara, ni ikintu umwuka, umucyo uri mu mwuka. Ngo ariko reka uwo mucyo wanyu ngo umurike imbere y'abantu babone imirimo yanyu myiza bahe data icyubahiro. Umucyo w'umuntu utangira afite umucyo, none wa mucyo ugatuma akora imirimo myiza. Ya mirimo myiza abantu bayibona bagashima data mu ijuru kubera ko babonye nyine imirimo myiza. So donc umuntu afata umucyo we akawundamo imirimo myiza, imirimo myiza irafatika, umucyo ntiwagaragaraga, none abantu babona imirimo myiza bagashima data mu ijuru. Uko niko bigenda. Iri jambo riratangaje cyane kuko urebye na Yesu tuvuge, Yesu haravuga muri Yohani ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Jambo yahozeho, yari kumwe n'Imana kandi yari Imana. Donko ibyo ngibyo n'iki ari mu mwuka. Ngo ariko ku murongo wa 14 ngo jambo uwo ngo ahinduka umuntu abana natwe. Donko Yesu nawe ubwe yahoze aba mu mwuka, ariko kugira ngo abantu bamubone, kugira ngo tumubone, byatumye yambara, yaciye muri processus ya conversion, yaciye mu nzira ituma ahinduka, ava mu mwuka aza mu bintu bigaragara, noneho turamubona abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'Imana w'ikinege yuzuye ubuntu n'ukuri. Donc na Yesu ubwe n'Imana ubwayo kugira ngo tuyibone bisaba yuko iva mu mwuka ikaza mu bintu bigaragara, tukabona ubwiza bwayo kubera ko nayo iba yemeye guhinduka. Muri Luka 4:42-43 avuga ngo bukeye ngo ajya mu butayu, abantu benshi baramushaka bagera aho ari, bashaka kumubuza ngo atava muri bo. Nuko Yesu ababwira ngo ariko arababwira ati nkwiriye kwigisha ubutumwa bwiza bw'Imana no mu yindi midugudu kuko aricyo cyanzanye. Iryo jambo ngo aricyo cyanzanye. Hari ahandi narindi nari mu mwuka, ariko naje mu isi igaragara kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza. Ntabwo ndi butinde hano rero kuko n'ahandi barankeneye, ndakomeza ngende njya mu midugudu itandukanye kugira ngo mbabwire ubutumwa bwiza. Nicyo cyatumye mva mu mwuka nkaba ngaragara, nindagize uyu murimo wanjye nzongera mve muri uyu mubiri nsubire mu mwuka. Donko urikumva ko dufite ubu ahantu habiri, tuba ushobora kuba mu mwuka cyangwa se ukaba mu mubiri. Ibyo byose bitakubujije kugira ngo ube uriho, umuntu akakomeza kuba ariko akamuhugo muri ubwo buryo bwombi. Rero ubutunzi natwe bwacu turabufite ariko buri mu mwuka, ariko kugira ngo bugaragare hari umurimo ugomba gukora kugira ngo uvane mu mwuka uwushyire mu isi igaragara, abantu bawubone, noneho ukemure ikibazo, noneho abantu batanga amafaranga bityo ubashe kuba umutunzi w'amafaranga kubera ko bwa butunzi wari ufite mu mwuka wabuhinduye abantu ukabamubona. Iyi mesaje yari ngombwa tuyiganira kuko ngiye ngiye kubereka noneho ubutunzi, ngiye gufata message y'umusamariyakazi irimo ubutunzi bwinshi cyane, irimo ubutunzi butabarika kandi umuntu wese yatunga. Ngiye kubereka ukuntu ya message y'umusamariyakazi umuntu yayivana mu mwuka akayisha mu buryo bufatika, noneho akaba umutunzi bitewe n'uko yatunze ibintu biri muri iyo nkuru. Yohani 4:13-14 avuga ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Aya ni amagambo Yesu abwiraga umusamariyakazi, amubwira ngo ekonomi umusamariyakazi arimo ni ekonomi y'amazi atamara inyota, kandi ni ekonomi y'akabindi yikoreye yaje ku mugezi. Ariko Yesu amubwira ngo iyo ekonomi yivemo, njye wahaye indi ekonomi nakuzaniye, njye ndashyira isoko y'amazi adudubiza muri wowe. Yesu niwe kuri niwe bugingo niwe nzira. So niba avuze ngo ndashyira isoko y'amazi adubiza muri wowe, nuko iyo soko irahari koko. Ngo kandi amazi ngo azadubiza amara inyota kandi azadubiza iteka ryose. Ushobora kubica mu mwuka ukumva nyine ari umwuka wera yavugaga, ariko ntabwo bikora mu mwuka gusa, ushobora no kubikonvertisa ukabizana mu buryo bifatika, nabyo bikagira bikabyara n'ubutunzi, isoko y'ubutunzi itazigera ikaba. Tuba mu isi irimo ubuzima butatu, tuba mu isi dufitemo ubugingo bw'ubugingo nyamaswa, niyo mpamvu turya umugati, niyo mpamvu turya ibyatsi, niyo mpamvu turya inyama, nuko tumezeho dufite ubuzima muri twe nk'ubw'inyamaswa. Dufite ubuzima bw'umuntu ushobora kugira ubwenge ukagira imirimo, ukiga amashuri, ukubaka amazu, ibi ngibi navuze byo gukomvitsa ibintu ukabifata mu mwuka ukabizana mu mubiri. Dufite none ubugingo bw'Imana ndani muri twe. Ijambo rero rikora muri izo dimansiyo uko ari eshatu. Tuvuge nk'umugani Yesu yaciriye umugani w'umubibyi, arimo awubwira yabishyize mu mubiri, yaravuze ngo umubibyi afashe imbuto ajya guhinga, none ugasanga umuhinzi ayo magambo amureba, ariko yihereye n'intumwa zavuga ngo rya jambo navuze ngo ni ijambo ry'Imana. So kumva none abishyize mu mwuka, so bikora mu buzima busanzwe bigakora mu mwuka. N'iri jambo naryo rero ry'umusamariyakazi rishobora gukora mu mwuka cyangwa se gakora mu mubiri. Icyo rero ngindagira ngo nkore iseringisho 8 zikwereka neza ukuntu wafata iri jambo ukarivanamo utunze ukazarangiza wabaye miliyoneri. Tunababwiye yuko ntangira avuze yuko turi mu gihe Imana ishaka ko tuba batunze. Izi mesaje umuntu uzazikurikira azavamo yatahuye ibanga, ni gute umuntu aba miliyoneri ari umukene bitewe n'uko yafashe ubutunzi mu ijambo ry'Imana akawuvana mu mwuka. Kuko ijambo ryavuze ngo Imana ngo yaduhaye imigisha yose ngo muri Kristo mu ijuru mu mwuka. So muri Kristo imigisha irimo. So ariko ikibazo ni iki? Ugomba kumenya uko ni gute umuntu ayivana mu mwuka, ni gute umuntu ayivana mu ijuru akagira imigisha ifatika n'uko abasha kuyigendera. Izi ngisho umuntu wese uzazikurikira akazumva aza umumiliyoneri byanze bikunze, kubera ko ni impamvu umuntu atamumiliyoneri nuko iyingiyo atabizi, nuko atazi gukonvertisa. Ibyo gukonvertisa rero nibyo ngiye kubigisha muri iyi mesaje. Imana ibagire neza, Imana umugisha. Haleluya, amen.